Zigo Ranger.
Yeah. It's by the sound type.
El Gavan the beat, yeah.
Okay.
And the mother. Ano ya bela wanga to chalina kuzilo. Ya kumanga wami netu yanga muwako. Natu sola wanzita twali na wana pilo. Na yela na kumumu chala na le melako. Nine kufu kumutima eye yelinyalyo. Ne wenzi bili zambela ndaba chifana nyicho. Yana funa kaden sale kwa waze hivo. Makaka senti yeko wange kwa mfilako. Ngadi chano zanga dozi sotinga. Na mala na funo na zisotinga. Baby, baby, can you hear me saying? I'm a dingy, so come on, come on, you're installing.
Okay.